bong sop, dale mami bong sop.
Kevin Show.
Kasan saka, san kami ni goro, sani kali daracha tuliki tuli tumoro. Ini kapo, tulia ni kusho bro, design mi na pulo tungo si kulete yo.
Say now I don't wanna ask you. You know how Tesla my good. Me your chef, hot shop first day. Safari na jipeleka. S class. Convoy na inongo zani defender. Stranger C, strictly na koga members. Backbender, yani ya S class.
The banana no ma. Kota kijona chop rice. Cheki dondo kendo shike gari ya. Kandinganya gani gale, gani nare. Ganinda kubonga mtaani.
Panina ni chokilewa neza dance kama mi. Panina ni akona kutu na mekosa punani. Panina ni akona mutu nani mutu wanani. Kaka kameme kubombo neza dance kama mi. Pani tengika kido, tengika kido. Stingo za kibusi uneza tengika kido. Tengika kido, tengika kido. Stingo za kibusi uneza tengika kido.
Baila, baila,
baila, baila,
baila, baila.
Falaka fegi ya kianza joku mlane. Pedi ucho maganja vedi ya nasau ni plane. Cut cocaine ufate cut cobain. Ni matap tap 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 adisi attain. Niko na alele na nakauma adiche. Pandia left ni gwede iyo ingine ni chen. Antaka ni mlele na kutuma ataplate. On to the next watu finyi replay.
Nimekogeta mavitu mingino bana nimekuwa nikiu wa vas. Ini kakas wali dash pata kashindwa vilo hata irivase. Abi the worst of the best no bana nikimada na sema tina jigas. Na nika rest the case nikapanga vile na weza nika GMH. Ya kuri just test na waonyesha videneza madadares. Kai ni contest, basi ni wache niki kingia GMRS. Naweza confess, nimeko madara kutoka ni wache tei madenge nako. Mesha vile na wamanga gajoni kama ni mei.
Kumbabas, kong 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 kong. Kumbabas, kong 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 kong. Kumbabas, kong 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 kong. Kumbabas.
Miko na bike, mbele na kuja vibaji utatani na tema na gun. Mindo na die, hile na chenga direfa na kuja na ganji to munch. Mpini kwa ndai, napita polite. Bado na kula manduku biye, mtichi kuchai. Akuja na bike, buda mupita na pens, pens. Mliza kusite, bado na tense. Miko na kunja di chumi na ben, nataka punde. Staki to dem, nataka unipe alafu buda ni land. Nagola kope, nataka to share. Misi kadidi nda kuita kope. Staki unipe, nakuja kutek. Kama si denu na tema revenge.
Bumba you try, shut a fly to the sky. Dema confidence, I ba me confidence try. Shut in a dem head, fidi liki liki boy. Just a kappa and lead, fidi liki like a tie. Boy, tell them say now sabas number two bus. Na fanya nfanya sing, then ya must call is a uda. Uda, utabugda, kiruga, kick shooter. Press gas ni mafuta, na matuta zina tuna.
Kumbabas, kumbabas, kumbabas. Kang, 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 kumbabas. Kumbabas, kumbabas. Kang, 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 kumbabas. Kumbabas, kumbabas. Kang, 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 kumbabas. Kumbaba.
Boka best, lika best, chika best, tea I guess, anika best, pupa less, jajame ku bless, say to the chest, truck arrest, kwa truck na rest, walitre kuni arrest, KU kuwa mess, wezi niye mesha, shimo kuwa pesa, Tracy na Vanessa, kesi bila chesa.
Baby I don't really wanna hurt you, before unyonye kwanza fanya hurt. Beef inafanya nina cast you. Na release kwa ibit kile na pass through. Mana wizard, neza uliza uliza. Utembea na baba yao kijana wezi kula giza. Usiki Saudi wana wakunia. Ukifika uko shauri yao ni kulia.
Kumbabas, kumbabas, kumbabas. Kang, 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 kumbabas. Kumbabas, kumbabas. Kang, 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 kumbabas.
Mapenzi ya shani dhulumu, maisha haya ya sinema. Kwani tutakula mapenzi.
nataya. Kiri simi nataya. Oh, kiri simi nataya. Abebo, kiri simi nataya.
DJ Evan Show.
Selector chase a dope, I once from the top. Oh,
don't you mabe, don't you, don't you mabe.
body de shiva. Unavoni wainia kwa mapenzi meshiba. Sija mwona mtoto mwembo zaidi yako. Hata bila make up bado wakufiki, hakuna zaidi yako. You're more than a lover, you're more than a lover. Nikikonjeka wajua pa kushika, wajua pa kushika. Wani Mungu walikuwa na mapendeleo,
pendeleo.
Wajuliza maswali ya ni paka leo,
paka leo.
Sitamani mpenzi kumpenda mwingine. Sitamani mpenzi, my lady. My lady, my lady, my lady. Baby, oh, utima wangu meukamata. Maisha ni mwangu wendo pambio. Unawaka kamata kila napokuita pambio. Weni ite tutadio, nimetangaza mpaka kwenye radio. Wanajua wendo babyo. Everything I do ni kwa chili yako tu. Na mini bado nipo duniani kwa chili yako tu.
Tamanyie nebodoma kulia na rubatanga obo nebodoma etamino lya bulikiro mbodoma kunwa gotagulie obo nebodoma karota kunaba mbodoma kubungo tatirimano obo nebodoma ugaya wakusaye mbodoma wale vitali byangwe obo nebodoma. HD, canopy force, kakendi bavugange COVID. Big up to the nigga to my geto bakanye witty. Canonica badoma, aba kifanya na PD. A producer gasto kanunda kereko kwa CD. This is another pango mshe klabu no masha BD. Ambuli uka yellow di watu kawaka CD.
Doma, 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 doma.
Java naval ya badoma kasese bundi buji tuache humbi wasima tuka koledi wene baka kopeba lema wende wete kasese java sewa le badoma wabidi anteri vya biluri nyobo singi ndiva gema nabati langi dalero kanova kika soma le kangava humbe kanoma ni jenga tenga tema nabasambiro mamu chavo siva kendi chima awizi tuzi mai kila uli mudoma aduzo sense na yopaka ni mudoma a DJ Chris makes it uli mudoma a fuzzy brown white stand uli mudoma a yeta family inyobo simu liba doma. Ande bato amumbe mumbe pako and slay DJ Trouble bulichaliwa yowo si
uli mudoma uli mudoma uli mudoma uli mudoma
mudoma mudoma.
Badoma, baboy vala mbadoma e. Mbadoma e.
Aba tisupporting ye music ye kamuli badoma.
Ope sente kate yoni budoma. Hero nyamso kahule ni budoma. Salawo dijo kimanyoli mudoma. Bakatama mukutama ni budoma.
Kutera reti yo ye kuye ni budoma. Kuwa kwa wanya udo ni budoma. Kisemwa
Chila koya moja, anto muziki gafe mwana temo gokota. Tugenda kuwa kuwa tuwa semo vikata. Mugenda kuita boy muze ikaguta. Kuwe chitufo vimba ni yashiko wekata. Kuwa emila vimba ni aifo wekaza. Nuwo timatima yeja sigala kufata. Katigo bata pepe ngenda kuteka komata. Bata bata mkwano ngenda kukuwa mata. Midiye poni kaza ino Jaga la kukubi semo long. Jaga la kukubi semo long.
Everybody say I wanna bokuta.
Fala, Jona, wakalie, girl, girl.
Panina, nijua kilewa, neza dance kama mi. Panina,
waneza dance kama mi Mani nani yako na kutu na mekosa punani Mani nani yako na mutu nani mutu wa nani Kame meki bambu neza dance kama mi Neza shangiti kidogo izo mabam digida Neza katika kidogo kido mamdakika Kika boost kidoba vili metuchachisha Kisha kuja na maradi zo mabumu makisha Kauna taka juki pati uneza kuja rukuna Tatu pata na mabadi slim tura hakuna Kama doba inakibamba fanya kama kikuna Basi digika kidogo na yudende mifura Post pasi form tolea Mubwaka na matempa kama mkorea Kona rada za gizagi nda kupintokea Kukileta za ufala ni vidi korea Post pasi form tolea Mubwaka na matempa kama mkorea Pani nani jokile waneza dance kama mi Pani nani yako na kutu na mekosa punani Pani nani yako na mutu na mutu wangani Kaka kame miku bambu neza dance kama mi Pani
Tell me, I need to go back to the
Soma.
macho yake alambela walawa. Aya, umenifungia mpaka kiwaya mwaya. Wanicheze shaka kiwaya waya mbaya. Kama leo ndo inakuwa mbaya.
Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo baby, nakupa mambo. Nakupa mambo, nakupa mambo. Kaya, baila, baila.
Baila, baila.
Baila, baila.
Baila, baila.
Can't get enough of me. She wants me with the double calabash. We strike people say they cock with venomous. Mwana wafichi manuko better marvelous. Mwze ya gambo mwana baba ngali na potential. Mwlemu kaka peda ku abacus. Chikula ganti waka wangi siwa peso. Na ini malamu lemesa kukona dance. Ina blink shua baba ba mutute.
Eye nye nye cha nye nye.
She tell me she want a full dose. She tell me she want a full dose.
Wantu mziki balolo bala. Tukamu twala kumakolo yagulo bibe mugole. Alabika ya nyaku gebu sabala. Tugumule mesa chidongo.
Not forgetting tinange na pamube. Simanyili nyelichi wamu ita mube. Obuzibunga wa polisi bamu kuti. My girl are the smoothest criminal.
Eye nye nye cha nye nye. Tate viku na balobe so baby. Bamu tute.
She tega chisula kodi. She tell me she want a full dose.
Bama tutte,
can't get enough of me. Bama tutte,
enough. You know what it is, retro. It's a book I'm with.
Sun, saka, sun coming to go. Sun is coming, that I try to leave it to the tomorrow.
Lakini na kutharao makarao. Nasikia shika hao tukosao. Na kutuka ni raba shatinga bao. Win or lose bado. We see the goose cut a loose. On your mark get on the foot. Tuko all style style. Nolipa uneza chocho nkumati. Titing na bado chingi sija mochwa. Win or lose bado. We see the goose cut a loose. On your mark get on your foot. Tuko all style style. Nolipa uneza chocho nkumati. Titing na bado chingi sija mochwa. Adini kate mgu bado I'm within defeat. Tip for that. I'm a soldier, no retreat. Some of us kama hipo ni wakubwa chini ya machaka. Ni gandhi jo misi bandi kau ni kani.
Wanafuma tume hit juu ya kucheza na beat. Oya oya kaa kuja ni kushora ni mzik. Mta breeze bindi kona wazungu ato watola kunye scene. Nakani mzaga ata waroga mta freeze. Ati left right utitega kula jab. Duma girl ame crack. Tuto wafanya bad mtanga misi mafiat. Namboka dealer tunaziki very bad. Dura tuko 50 atuwezi zibri. Trojing I'm 50 it's from a biggie. Kabanyola na walola kabaridi.
Kabanyola na walola kabaridi.
Niko ina music langa forenda niya bag. Najize kosa jato nitoke on outside. Aye, na niko on hotline. Skiza duba inapiga na ma punchline. Ati rap doctor, saini rap teacher. Nachora mitari tenyo kitre utashindwa. Don't dizzy, sinmazichi wako reza. Na go hard na beat ni wanati wanati.
Win or lose bado, we see the boost cut a lose. On your mark, get on your foot. Tuko all style style. Olipa uneza chocho nkumati. Titing na bado chingi sija mochwa. Win or lose bado, we see the boost cut a lose. On your mark, get on your foot. Tuko all style style. Olipa uneza chocho nkumati. Titing na bado chingi sija mochwa.
Blaze up,
and she has something.
Blaze up, blaze up,
and she
blaze up.
Pesa, pesa, pesa. President of Pastro, I can't break, I'm a head tapping I roof. She can't sleep, she get chopping I mood. Don't tell me about one girl, I got two. I can't move, the white boy and I'm a shoe. Straight girl, tell me thing I Sam Smith, we confused. Senseless, so my sense, me not have clue. My flow sick, my head chip, my shot fuse. My dog them, shot paper, chop food. My link stab, my crux them, the farm fool. Link 8 bar swing, now a couple tall bro. Cushion out the air, blaze it up, my gun moon. Yeah, the checkbook, don't know, the score sign it. My head tap plug up, me excited. She leg might flood out and next my wrist. Me tell girl fuck out, the ex might slip. We get boy pronounce, we make boy sing. My bitch brave, my link ain't go fling grains so quick. My ship wave to flip page, we lift Drake a quick. Me insane, me in danger, boy from them this. Yeah, then we in here the pit. Then it's straight like your name with the aim assist. We replace rib cage and the flame go spit. Blaze up, blaze up, blaze up. Blaze up. Like each other rotate. Me left a word figure in a better word brain. And I need a note in here, my head a float space. Cause boss a full throat, fame court case. Run a gun with the food, send him home straight. Fuck white girl, you know me, me don't change. Them girl a trade, but them panning at a true shade. Skull a ball, so birth, I tell a whole fate. President of Astro, I can't break, I'm a head top in my roof. She can't sleep, she get chopped in my mood. So tell me about one girl, I got two. I can't move, the white boy and I'm a shoe. Straight girl, tell me thing I Sam Smith, we're confused. Senseless, I'm a sense, me not have clue. The flow sick, my head chip, my shot fuse.
Phone, my chat in a load, a ramp with my mother food, Spanish son, foreign account, bang a phone, couple other phone, it ain't can too loud, but I'm a class so fast, I move up, on a school bus, the yang I move like when you're yeah, my gun, which part of the union, little more of the studio, high grade from a gun where the moon go, them no say the east grime if it's true enough. I represent Eastside, ooh, yeah.
The U.S. Federal Trade Commission says Jamaicans are still calling unsuspecting people in the U.S., claiming they've won millions, but of course then asking them to send a fee to release the winnings.
Brick pam brick, brick pam brick pam brick, brick pam brick, brick pam brick pam brick, brick pam brick, brick pam brick pam brick, brick pam brick. Brick pam, brick pam, brick. When me I use my chopper phone, no chatting a lot. No ram with my mother food, one bag of account. Foreign account, bang a phone. Couple other phone, you see. GG, Johnstone, long a ton. No man have one phone. And a ton, baritone, crossroad. Bang a phone, couple other phone. Me just get two new gal. Money plan, picture a mutual. And I'm a kick up, make your food come.
There's a twist. Amid crackdowns by US and Jamaican law enforcement, Jamaicans are successfully recruiting their original victims to facilitate even more.
Bricks, they lick big. Which bank do we use now? No far distance, got from me town. But get a France, they big like this town. Brick pam, brick. Brick pam, brick pam, brick.
Take time for me, take my life for me. Grip me with the time, time, and listen. find your turn on wine for my number one. Your boom boom cocky like your bicycle.
Your life harder out you working class go. Now for sponge pan one via box food.
See the whole of them go on like Delto.
Poor radio,
all of them poor phone.
Hold your blue monkey, them in the zoo. Mama low, you the low, come my low. Fuck your face, fuck a yo, you know show. Put me up a dog, I'm a low, I'm a fuck yo.
Time for money, take time for money. Suck me, take my life for money. Walk a thousand miles for money. While you sleep, it's nice for money. Take time for money, take my life for money. Drip me with the time, time with the sun. Why you turn on wine for my number one? You boom bang cocky like a bicycle.
Fuck a girl and a date, I sing a little. Control, baby, no, no, what I do. Full attitude, pretty, that can't happen, yo. Spin around my girls, I'm happy, yo. Bend down low and sit down there. More you wild out for me and give them well. You know, crush your belly, you know, see them there. You know, bar, bar, run and fit them things. So, down like classroom till a girl talk to. Popping on to laugh and pass through. I bring past news like them a cartoon. Our body and things like power.
Tell me, I'm gonna take time for me. Suck my dick on my life for me. Walk a thousand miles for me. While you sleep, it's nice for me. Take time for me, take my life for me. Get me with the time, time.
Mira, kaki lori nimejibebe majicha. Kigosani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagonga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitakatisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class 2 otu ni YE. Saina wazoza na S-class. Sima ka Tesla magot. Mindyo Shepard show first day. Safari na jipeleka. S-class, S-class, S-class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Stranger Z strictly na koga members. Backbencher ndani ya S-class. Backbencher ndani ya S-class. Mulo zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye ya kukwa njikli. Roll kijika modela na nidiki. Neza jitangi neza busy. Zero mileage nda speedometer na cheze ya 260. Samahani kwenye ya kukwa njikli. Roll kijika modela na nidiki. Neza jitangi neza busy. Chila cash bila shortcut. But road ikiwa na jam na tumia wrong turn. Very sure to the crash. S class. Kigonya mepitishi wa stima kabonda. Natumia kama Trojan kwa mademzao kwa pulia toja. Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza. Kabaridi ni warm up. Full tank na medikuzoza long time. Tuo tuliwa ii. Saina wazoza na S class. Stima ka Tesla magot. Mindyo Shepard show first day. Safari na jipeleka. S class, S class, S class. Convoy, convoy nda inaongoza ni defender. Stranger Z strictly na koga members. Backbencher ndani ya S class. Backbencher ndani ya S class. Ukizua tararuli wa rectum. Feature you a mom neza skia. Mindyo step that. This man kufanyia disinfectant. Ni mapep tank pepepepepeta. Na wapita uneza zani wakua in motion. Wekea zambo na nakea emotions. Nige kuwa the teacher mboka da bando moto. Anyway kayole vya wabotu. Mohangol nye side mirror. Kaki lori nimejibebe majicha. Tigo sani fing bado sipo makinika. Sigoe mras kumagunga adi rehab. Country nipige hype ni trace mamita. Jam down na nijipi nitakatisa. Namba ni jamo bado zaibadilisha. Labda mtando ni wangore na class chuo tuliwa ii.
Motivation. Sometimes no need for many questions. Sometimes I need my space. Sometimes I need some time with the cheese. Sometimes I need different energy. Sometimes no need for many questions. Sometimes I need my boys. Not after beat. Not after beat. Not after beat. Not after beat. Not after visa. Not after visa. Not after visa.
Yeah. On the way, let me call you when we get close. Tell your gear, put on your khaki suit, grab a phone, see delay. You could hear a motor show stop, but keep in delay.
The mobile subscriber cannot be reached.
You are kali hatu kui simu. Kaha yuko online, tutafute mbinu.
Emissioni lazima, ita continue.
Emissioni lazima, ita continue.
Not after visa. Not after visa.
not after visa. Not after visa. Not after visa. Not after visa.
Siminalia, waira na pigia. Lazima nitoke mina ishia. Nimeka wiki kejane kaligi. Kichwa danipuka, stress imezidi. Kende kind ata waifa kijam. Mbele mbele mbaka ndani ya club. Nime shukran mume nisave. Visa yangu ni ya wiki 7 days. Kede guruka, tunaburuka. Uzeni wewe, tunaifukuza. Prison break boy anda siege. Nume kilipuka tasema ni wewe.
Not after visa. Not after visa. Not after visa. Not after visa. Not after visa.
Sometimes I need some peace and calm. Sometimes I need some motivation. Sometimes no need for many questions. Sometimes I need my space. Sometimes I need some time with the G. Sometimes I need different energy. Sometimes no need for many questions. Sometimes I need my boy.
Not after visa. Not after visa. Not after visa.
Have some fun, eh? Never wanna run away. All I wanna do is make you my babe. Jambo sa magalaji, abasaja magalaji, ubakazi me magalaji. Jambo sa magalaji, abasaja magalaji, ubakazi me magalaji. Akaluma mukono si nyashi, ejefunya na yera si nyashi, alime vidulu yo si nyashi, oguo kutono gote wafuna nyashi, na yutopo wakolo wafune kashi, nyashi, nyashi ya watu sika ferio, nyashi, nyashi ya nyumi ya mvideo, vita wawa nongo nye nyama tabi, kubo uchimani baby, oli wakabi, kubo uchimani baby, oli wakabi. Jambo za magalaji, abasanja magalaji, ubakazi me magalaji, jambo za magalaji, abasanja magalaji, ubakazi me magalaji. Atali na mabina siku tegula, yoga magezi gote vinkolela. Jagalode ya yawula, gali na matavi kuba kububala. Eje yawule ibe wanoku komele, ninzeto kitevi kuluma mikemele. Kuwe lavu wabuko tichikere, azida nyashi wala yenze kigana. Dimo ni vino tienda kumana.
Mambo pole pole. Juzi nilikula na kipofu, si nimesema.
Kiasi ndo ina bam bam bam. Misi jui kunyamaza. Ukinipanta tangaza ndoini, 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 ndoini.
Sijui niseme, sijui niseme.
Wacha niseme nitoke.
Sijui niseme, sijui niseme.
Wacha niseme nitoke.
Sijui niseme, sijui niseme.
Wacha niseme nitoke.
Initoke. Initoke.
Wacha niseme initoke.
Niko jibaga jat ndiyo stress initoke. Natafta cash, ikusi na magode. Akakangeus kana mabig bomba. Mavitu bigi bigi, mavitu heavy heavy. So, seti poa, kladi toa, seti poa. Seti poa, kladi toa, seti poa. Seti poa, kladi toa, seti poa. Tugo nyere, ni stupid. Ha 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 ha.
Situ iniseme, situ iniseme.
Wacha niseme initoke.
Situ iniseme, situ iniseme.
Gani nare, gani ndo nanganya za kifadhe.
Oops, kanyagia, kanyagia. Beba, beba, wote, wote, kanyagia. Oops, hizi nganya sini slick. Debe na chuna madoba ziko mflick.
Chap, chap, kushinda tabau. Junoja zote choche na shimo za mambaru. Lifestyle waga moja tamu. Kuchachishia manganya za kukam zote piamu.
Yupenda pesi ya teke teke rashawa. Dera kipenya bila kujalila wama. Bora pombele mejipina ka painting. Inamanisha tutafika mapema na jam.
Graffiti daily bana zinatu surprise. Nganya rembo kushinda wakwako. Doba noni no maka utakijona cho price. Cheki dondo kendo shige gari yako. Akinganya gani kale, gani nare. Gani ndo kubonga mtaane, mta gani kale, gani nare. Gani ndo nanganya za kifate, nganya gani kale, gani nare. Gani ndo kubonga mtaane, mta gani kale, gani nare. Gani ndo nanganya za kifate. Masalunje ka wote makadere, wote madonda na zifike mabosi. Masalunje ka wenye wozi chora, wenye wozi kadoba na tambogi ya washka.
Kama gera representing, wana saka senti. Wana piga seti wakikusuka you getting. Boka inapigika busy busy operating. Manifesting, kanya mbichi niki make it.
Mabadi na madadi, cheki wote kondani. Wa mama na majaji, wote wako inati. Nganya ni culture na kutu pia ni lifestyle. Wate Kenya one, wana chotu ni ya nani.
Hizi streets kila route, cheki vile zimeti. Nganya zimewakili nisha wanisa kwa big screen kote kote. Kacha imefuka dunia zima kivyo vyote. Matona ni kote ni kote.
Mabadi na madadi, cheki wote kondani. Wa mama na majaji, wote wako inadi. Nganya ni culture na kutu pia ni lifestyle. Wate Kenya one, wana chotu ni ya nani.
Akinganya kani kale, kani nare. Gani na kukunga mta anemta. Gani kale, gani nare. Gani nana kanya za kifate.
Unachotaka, kunywa unachotaka mpaka wenye kanyaka. Tunaenda hoteli unayotaka, baby jebe jebe. Kupanua naweka. Na hiyo minyama nyama. Ukisimama kama umeinama. Ndivyo mlaini utaita mama. Mama, mama, mama.
Bidume bidu kangangangangaga. Tutanalipa tangangangangaga. Bidume bidu kangangangangaga. Tutanalipa tangangangangaga.
Mama mtoto, unafanya na shiko na joto. Kwanza nikichekio kifua, nasikia karibu kujimua. Lips zako softi nasema, milo yangu lazima itasema. Nashinda juni zame wapi, nino yangu sasa itauwa wapi. Usiwachendele ya cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashinda juni zame wapi, nino yangu sasa itauwa wapi. Usiwachendele ya cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Hizo tekeza kuzani kwa chu, unafanya piski ya tupembachu. Hiyo mbili ya kwekisonga kidogo, nino yangu inaruka kidogo. Kamu bonge na yo inazusha, lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo 9 inch yote sisa, nakupa mureka mara sita. Sijini nisemi, sijini nisemi.
Hapa job kuna nyundo moja tadunga wapi, na msumari ni moja itengia wapi. Tulia nipe msumeno ni guare vifiti, ikiwezekana nitengeneze hiyo kiti. Lakini kabati yako ni kubwa sana, ilalishe hivi nipige randa. Na sandpaper ni kitu ya maana kusubua kitanda. Ya mtu mmoja statue unit ni nzito kusongeza. Wenye andalie tuju ya meza, atutepi mana tape mesha. Nifupishe, nirefushe, alafu nikate. Rangi rangi ya blue ni pake, lakini bado paka sena shindwa nipake pande gani. Usio nasiwa seni mteja wangu temaliza leo leo. Ndiyo utajua kwa nini squeeze ni itua nyundo wako meo.
Nashindu wa jone zame wapi, nino ya lusa saita uwa wapi. Usiwache endele ya cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindu wa jone zame wapi, nino ya lusa saita uwa wapi. Usiwache endele ya cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Sijui ni yaze kusema vipi, wacha tuniseme uko fiti. Kwanza vile umesimama mtoto, unafanya na shiko na joto. Kwanza nikichekio kifua, nasikia karibu kujiua. Lips zako soft zinasema, nino yangu lazima itasema. Nashindo juni zame wapi, nino yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endele ya cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindo juni zame wapi, nino yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endele ya cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Nashindo juni zame wapi.
Utajipata umekufa na pressure bure. Akisema Mungu baraka sifikeza kwako, hata ukifika 40 zitakupata iwe ni wapi kule. Moja kufos itakuja yenyewe, lakini kivyake madam boss. Siku yake kifika na jina wakuite usikombi. Ninachofanya you don't wanna regret the mistakes you don't know. Ninachofanya ndo mahali niko nifike.
Yeah.
love me the way you treat me, the way you treat me. They make I wanna do this. Call on me when you need me. I'm gonna come through with speed.
For this kind of